Yeah.
Who's Sam?
Mr. Smiles on the beat. Najua nikimaliza hii ngoma mtasema Mr. Smiles on the beat ni wadogo. Yeah, listen. What I wanna do is talk about life, in life situations. I've been through struggles and I know what it feels to be broke. And above all, I seek the Holy Ghost to bless me. And I don't care what people say about me. But I got my goal set to inspire, to change lives. Vijana kujingiza kwa NASA, hawagopi ndiye tutawa NASA. Na mimi pia si wa NASA. Get your goal set and follow your dreams and never lose hope, cause you can make it. Inabidi tabasamu juu nasikia kuna party after party. Miko hizo klabu ni party. Juna mkuko kwa nasi tuko party party. Salute kwa rasta wote na pia wanati. Na kwa wanao nichukia shawarak even though ni mwezi mkukwa. Na majibu ya safe.
God is the given, it's funny how clam senta kushine spoke. Pesa malaki na bidi tu tumeta malaki. Babe na juu nimekuchosha na sahi. How ni taki. I always need to find you but situ kupate wapi je. Usharati zakadi at times zindo vitumio stack na demo na jeshimu all rounded sule nava miniskati hando deli kuna mishkaki bado na rep the youths Gideon boots na suti ya kaki mini siamini wewe unataka kuna my true colors mlizani pita marangi hata kama sina license bado na drive mkisi crazy kisikiza kolabo anaenda mikono juu na kusema I got a key. Yeah.